Siko na maso ya wansaza.
Takukunita.
I'm serious.
Bibure tanzi.
Okay. Okay. Arrest my case. Uko hobye ari kujya kamera twari kuba tubizimijeho gato ya twanda twisobanura.
Turi kuri kamera please. Wenda reka mbonere no kubwira abantu impamvu nari twaratinze kubibereka. No kubera wowe. Agira keya nyinshi, ugira keya nyinshi. Mbega nyine ashobora no gutuma wumva ufite isoni nawe mu buryo utazi.
Ariko se bebe ndi ikibazo kubaza. Kuki ungirira isoni?
So tati impamvu ngugirira isoni ni uko nago mbizi. I don't know, gusa nyine. Sometimes nyine utuma mba shy.
Why?
Nyine kubera ko ibintu nkorera biransaze.
Gute se kuba ngushowukisinga mu bashuti banjye tukagendana twaye iki se?
Gusa nyine tangiye kumindura ibibazo ko nangiye kumera nkawe mba numva nyine I don't care. Nta muntu n'umwe nitayo uretse wowe.
Ndagukunda cyane.
Sure. Love you more.
Amazing.